Vodka Uganda.
Kagenda kugogo nze kenge rapa wa wanjo ya wa misinga saba kuwela wa siba jamba wana yenkole chocho isanga wa tegari nze jawo jeko yensari gala wa wentandi kechigamba vuganya kaba mpawa kugamba bemanya visinga buza kujajawa babuza mama wa wanoto sanye kusabo mewa teka wa kama wacha kutema wangalo samo nsawa zari wa zari wela wa waka nkutela wa peso wa nipapuleti yoluga nkoyele wa star jama stalker fire body
star me now, so somewhere that about it now. Stars coming now. Zari mwabi wama zari now. Stars coming now. Chase them as in the body now. Stars coming now. Zari mwabi wama zari now.
Sweet like mango, I'm the jungle. Chigambo, chitani semu fearing. Very go semu sango. Kwa galate chikora bulango. Nabago wambi senge kativa sulamori. Yango sil trago, chaini embulago. Zabari mo wango, zabari nemo wisago. Katendo yenze, aliwoyo yenze. DJ sakatengo leko tuzine tucheze. Don't worry, gosta wale. Niwe siyo, litonda manya vichiviale. Beka kuhari, gwenko samu sorry. Denge don't ready, samu besi mwale. Don't worry, gosta mwale. Niwe siyo, litonda manya vichiviale. Wake up hurry, gwenko samu sorry. Denge don't ready, samu besi mwale.
Stars coming up. To somewhere in a body now. Stars coming up. Zari mwabi wama zari na. Stars coming up. Chase them as in the body now. Stars coming up. Zari mwabi wama zari na.
Ndenga tukubwa busada, mishone kukada. Dugga daga ready star you na mubada. Shake your bam bam, na you for better. Ojizi mata wemba na wachiba beta mochidonga. Chiza wachiganga, zene maji kituli wachika tuli walonga. Nde wawujoga, tanko za misanga. Muchariba na batocha waweka ne maganga. Sip traga, chai ne mulago. Zabarimo wango zabarine mobisago. Kotono yenze, ali woyo yenze. Nijiza katengole kato zine tucheze. Don't worry, besta wale. We will see your return, manya bichi vyale. Wake up hurry, when cause I'm sorry. Denga don't ready, stop my best mwale. Don't worry, besta wale. We will see your return, manya bichi vyale. Wake up hurry, when cause I'm sorry. Denga don't ready, stop my best mwale. Boom,
stars coming up.